it's a weekend and I'm ready. Mambo slowly ile noma zeta medi. Hakuna papara, papara siatupendi. Kiwe tukutane Shelly, I'm a standy. Mfukoni na mavumba ya meja. Nimekula pamba na mwili zimenika. Fujo za kibabe zile lama. Mambo za kutosha tasema mini star. Nje ya club kwanza na bonge la ka. Sio duniani kweli bara mibara. Hata leo club butu keshi tena baa. Nyene njene na madem sit na enda na masa. Na vile mini na mame ni soma. Nisha fanya sifa kila pande kila kona. Na wangi wanasema ni mifone. Majanga ya dunia ni mengi na sija koma. Shangaya kuulizwa like who's that. Nikiwa high naweza mfuata mpaka huda. It's about time man, it's about mood. Kwenu kumjanja loku kwetu weni kuda. Tukisha anza na wengine ndo nafuata. Tuna vimba club na chapazi mekata. Kama degrees yetu sisi mbona masters. Tumenyewa punk kama duni za kirasta. I don't know, sio disema kama ready know. Show za kibabe kama easy ziko slow. Motion. Kwasko nijua wanasema kamba kete niko kwenye very hard situation. Man, I didn't give the F. Nachujua mungu anani penda soka nipa caution. Nipo ken mafuta mate lakini misipaki tu ata lotion.